identity. Yeah, gente plenty. Naomba kwa ndani papa God just left me. Madui ni wengi wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga kisha God just left me. Mkufu ni wako God I say just left me. Naomba kwa ndani papa God just left me. Madui ni wengi wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga kisha God just left me. Mkufu ni wako God I say just left me. Boss boss kimia ya Mungu ni special kama fungu. Kuna fako budu siku sini na kutubu. Mara tumaneno kufungwa tumeno. Atia na imba, atia mokoka. Bosi bebeki na shida za kotriki. Kuna mini dumba, mina mini Mungu. Shikie madui, zuri wako hawajui. Nikitunda asubui, watanita mimi gui. Kutabire misi jui, so ya kesho sita jua. Bate nikiwa na jua, jina lako tainua. Gonga tukibui, utakuwa msani. Soma Biblia, utakuwa fasi. Gonga kasijui, utakuwa nani. Zogobe shetani, ni Mungu peke. Naomba kwa ndani, papa God just left me. Madui ni wengi, wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga, kisha God just left me. Mkufu ni wako, God I say just left me. Naomba kwa ndani, papa God just left me. Madui ni wengi, wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga, kisha God just left me. Mkufu ni wako, God I say just left me. Wabariki wengi, wasamehe wengi. Unaponya wengi yako Mungu ni mengi. Nishike kama mtoto kwako nisiteleze. Nilinde kila siku neno unieleze. Nifanye mtakatifu kwako minipendeze. Nibebe, nibebe, unibembeleze. Take the praise, bring the grace. For giving gifts, set the pace. Bariki na mahasla, bariki na mabola. Bariki na wakristo na wanaonisikia. Gonga tukiboy, utakuwa msani. Soma Biblia, utakuwa fasi. Gonga kasijui, utakuwa nani. Siogope shetani, ni Mungu peke. Naomba kwa ndani, papa God just left me. Madui ni wengi, wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga, kisha God just left me. Mkufu ni wako, God I say just left me. Naomba kwa ndani, papa God just left me. Madui ni wengi, wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga, kisha God just left me. Mkufu ni wako, God I say just left me. Boss, boss, kimia. Ya Mungu ni special kama fungu. Unafoko budu siku sini na kutubu. Mara paranira na usomi kitabu. Take the praise, bring the grace. For giving gifts, set the pace. Naomba kwa ndani, papa God just left me. Madui ni wengi, wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga, kisha God just left me. Mkufu ni wako, God I say just left me. Naomba kwa ndani, papa God just left me. Madui ni wengi, wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga, kisha God just left me. Mkufu ni wako, God I say just left me. Naomba kwa ndani, papa God just left me. Madui ni wengi, wasamehe and bless me. Nitembeze kwa mwanga, kisha God just left me. Mkufu ni wako, God I say just left me.